Ngati somadzi wavuto ndipo vuta kutondivetsetsa ndadutsa moyi ndimi lako ivi na bale sangavetsetsa ndadutsa momu zopweteka kugona ndi njala sizachilendo ndadutsa momu zopweteka kusowa zovala sizachilendo amulando kerevasi nola esiliyasi ndadutsa momu zosezi pena ndi malila pena happiness kuona misozi mmaso mwanga siza chilendo oh oh. Kuona mavuto moyo mwanga siza chilendo oh oh. This is a hardship yes no stilenja my life this is a tears yes no stilenja my life. Aye, koma ntawe yomwe ndikayamba nalipo mpasa ngachitodabwa mbili yanga kuidziwa bwino alankhula zochuluka moyo mwanga izi ndizakale noti noveti zimangobweleza lipiti si woyamba kundichula zoba akasikoyamba kuchulida zoba misozi yanga bear witness ndachoka kutali ndi evidence I don't cry forever sizalila ineo mpaka kale luso langa loma kulandila zichewa ati singakale dola kuposa osewa sena ndika kala ndimaseka ndeka kona masangona ati ndikudeka kuona misozi mmaso mwanga siza chilendo oh oh. Kuona mavuto moyo mwanga siza chilendo oh oh. This is a hardship, yes. No stilenja my life. This is a tears, yes. No stilenja my life. Aole mafuto sama unangobe
kaya ole mela kapena usauka.
Awandi mafuto sama unangobe
kaya ole mela kapena usauka.
Ndisi endi dute mo ndisi wazambili moyo mo. Let me do close, I know more.